Your boy at the Bronix.
Let's go.
We are Paspatella and Luya Fella Amo. We are Quatachina Luya Fella Amo. Like a Chacus and Pila Vella Polina. Like a Chacus and Pila Vella Polina. Musali and Niva Tacunala. Baba Mukele Vatamunala. Kimokunga tamoni fita fitila kona kufuma na ingewe na bebi ne kupalile Kimokunga tamoni fita fitila kona kufuma na ingewe na bebi ne kupalile Baba muba watane kusia fela. Oh bebi ne kusia fela. It never been easy, yeah. Kuli ne kusia, yeah. Ma bebi ne lupila fela amo. Ma bebi ne lupila fela amo. Yakachaku nitoa mwela foni kuli wile. My baby got a feeling for you, no. My baby got a feeling for you, no. Baby, nelo pilanga fela kwa kutapa. Sunday to Friday, neli kwa kutapa. Banyani vaholwa niko fela, neva kulata. Kambe kilu na fela, veneva nyalana. Nevalika ni mwamenzi kao fela, neva kulata. Baby, neva kulata. My baby, nelo pila fela, amo. My baby, nelo pila fela, amo. Yakachaku nitoa mwela, fani kuliwi. My baby got a feeling for you, oh yeah. My baby got a feeling for you, oh yeah.
Yeah, Nelly sweet love. Natsila line kusina za matamu. Nelo yanga amo kwa kulima kwa mafamu. You promise me heaven on earth. Kakusaziva neni saina kadesi. Yakutoni welelisa Nelly phone call. Musali yosi ile kwa nuba shimbile dodo. Bagai ba mari inge kwa teni yeki mbomo. Pilu butu kumani ozete. Couldn't believe kao fela zale neli fe.
Ma pepi nelo pila fela amo. Mr. 281. Ma pepi nelo pila fela amo.
I'm Snoop Zay Parro.
Nitoa mwela foni kuli wile. Nitoa mwela foni kuli wile. Ma pepa got a feeling for you, no. Ma pepa got a feeling for you, no. Lila tonele ritukage. Lila tonele ritukage. Folo fita kao fela neva buwage. Neni kule kila mafulage. Kone ubata kuya nene niku isage. Nene kuisage, yeah. Ma pepi nelo pila fela amo. Ma pepi nelo pila fela amo. Yakachaku nitoa mwela foni kuli wile. Nitoa mwela foni kuli wile. Ma pepa got a feeling for you, no. Ma pepa got a feeling for you, no.
Yeah, this is how we do, man. At the Bronix.
Download it. Mr. 281.
I'm Snoop Saber Road.
I'm gonna be a bee.